some more KB.
On the beat.
La la la. So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we. No 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 no. Mina sema no. Nasema no 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 no.
No.
No 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 no.
Mina sema no.
Nasema no 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 no.
No.
Yeah. So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we. No 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 no.
Asema no,
no, no, no,
no,
no, no, no, no.
Mina sema no,
asema no, 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 no,
no.
Pesa una gari, una mkwala, una mshamba. Na kula nguna na uchuna, bado mina tamba. Saluti end, unapigia pamba kali. Ya unanga shobo, kushobokea toto akali. Mikwala yetu, wana jigonga gonga nyewe. Chokoza nyuki, ili manundu cholewe. Tukisha piga hizi gazi na tuchanganya. Tukisha ingia ndani ya baa, tunafanya lana. Hatuna pesa na mikopo, tunakesha kama popo. Lele shangwe na madompo, mtetu za mitoko.
Pare watoto mama wajatu mwenyanya. Hatuna muda nao, tuko bise sana. Evo zetu kubwa zao, yani ndogo sana. Yani ndogo sana. Yani ndogo sana. Yani ndogo sana.
So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we.
No 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 no.
Mina sema no.
Nasema no 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 no.
No.
No 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 no.
Mina sema no.
Nasema no 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 no.
No.
So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we.
No 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 no.
Asema no,
asema no, 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 no,
no,
no, no, no, no.
Mina sema no,
asema no, 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 no,
no.
Sometimes mina waza ntoke na nani. Niki mina haji Beyonce, all be man. Napiga loswa, stage makuzi ku. Nundo lango uta nyu, na bodyguard kam nusu mtu. Niki gosa ngoa demu, na ngoa bodyguard. Dani ya pochi kuna bukusa, mkwala na opige wa dola sa. Kibongo bongo mjoza, yeah. Nazidi kuandika misali, nipanda kufika na mbali. Kizule kikosi dosali, nipigia na koti na sali. Nakaza kwa gen, nipate na fair, share. Wana nike, natoka sehemu, si wati madem. Nachungu na gen, nono sinji. Napania, lakini bado nangangania. Nashukuru Mungu nawekania. Nawekania. Nawekania.
So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we.
No 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 no.
Mina sema no.
Nasema no 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 no.
No.
No 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 no.
Mina sema no.
Nasema no 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 no.
No.
So pesa una atampala una we. Umeka kizoba jikoni mupishi we.
No 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 no.
Mina sema no.
Asema no 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 no.
No.
No 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 no.
Mina sema no.
Asema no 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 no.
No.
Bubba Gangs 1 AM. Bye bye.
On the beach.